sanadkaasta xirfadda saxaafad waliba barad ay kunto may dhalinyare aanusana qaarasho ha kabiiro warbaahinta magaalada baydho waliba laka qowday tababar kordhan ka qaadawa xirfadda saxaafad ee saafiyiinta kuus warbaahinta tababarkan ayaa qaban qaabad ururka saafiyiinta fosaj oo yeekaaladaas hay-ado kale oo caalami ah iyo waliba ku qayb galay 20 wariyaale oo kuus warbaahinta oo ku shal dareere warbaahinta magaalada baydhoba hogaamiyaha ururka saafiyiinta fosaj Ustaad Faarax Umar yenan kureen ku hadli furitaanka tababarka
marka 20 qof wasiir inta way balan sheenaynay tababar laba bari ah shambir sheekh meel kanaga laalay laakiin tababar laba bari ah inda furaynay horta la helo ku bacdi wariyalka 8 hoolo iyo qowdaan way buu iyo dhisee iyo sulseen marka way balsiyay badanaa gaadhay salsiya iyo marka nagaalay dad oo hoolo iyo wada kulan marka tababarkan gobol dhawaan ka qabadayna sanadkii hore sanadkoonba baydhowe baan dooranay inay saxafiyiin badan la tahay oo wal dad cusub la roogaan wariyaal cusub la roogaan walaagoo beesanay xudurna ka faylahaytii laakiin isgaarsiintii iyo seedoonkii iyo haddaa nagadoonkii waqti badanaa ka dhumaysanay meela hadda shaleed iyo dad badan ku helo karo oo cusub haddana la helo karo baydhowe naga tahay marka wariyaal oo baa tiimay baa soo falanay in isdan booyna wasiirka ay furo doonaan oo las indii leen surmo oo dadka laakinaga inay wal taabada inay xoolaagay maartay anaga baajid limba barkayaalka la dhowo safeela yani wal safeela in gashaga marka dadka inay liberal joola fadhay marka taas wasiirkaas ay gurdo doonaan insha Allah marka barnaamijyadeena in ka saleeyta walaas ku doon doona walaawno tababarka biyanona wal qayb kumid ee hoolas
wasiirka wasaaradda warbaahinta koonfur galbeed ad fatah ali oo dhaafurita u barka yana ku qayb galyaalka kala dardaarami inuu ku faa'iideysan taa u barka oo soo nasado kala wariyalka oo subax ka dhawaay warbaahinta
may basin la amar ku hora hambaleyo may xaqno wada sana xifrada usub oo saxaafadeed maadaama ku usubtiin saxaafada dadka kabiiraha hadii si neetin jeelka cusub marka nagada dadkii oo aqoontaasi yaani ka faa'iideysada ay naga neefid ku dirir iyo waxyaabo oo meel eray waqtigu ku qaado adan ku dhumiina maadaama tababarka la maalmo leeyahay may si sugahayna wariyalkii kale iyo meeli si warbaahinidiisa ka tirsanaayteen dadkii halka ka tabtan inay si deer sidan waxyaabaha casharkiisa inta ka qaadatan isiguna hor yaani fadiidano wariyashi kale oo fursad in aan helno iyo yaani hifada diir sidan mayba eedii inaan ka amaanane wariyashi ka shaqeeyo deegaanada koonfur galbeed khaasatan degmada baydhowo wariyashi ruugan wasaaradda si iyo la shaqeeyaan si deegaanka dawladnimada iyo ka shaqeeyaan si iyo may leeraay ka surinyin in iyo waxyaabaha horumarka ee ku socda deegaanada koonfur galbeed hanban dhig lahaayeen in iyo lan adeeg sidahayna taas may leeraay wasaaradda sinka amaanasa eedeeda maasintiin toobarkii lamada maalmood haay dahnin dahfurinyin insha Allah maalinta kale oo nu hiiraan markii uu qoyna isin oo yaani casharadii oo khabiirinta siinsiyeen oo noona si ka kantaroola doonu gujaarad ahaan inay si baratan aqoontina isin qaadatan yaa inis kooyi doona.